Ha! This is this track. Yo.
Wanangu 047.
Church from Kenya.
I'm the best rapper in Kenya.
This track, ha. Caligraph. Come on! Hey, your genius. Untouchable.
Jones, kuza papa yusi kazi ya gigi. Nona minyama kama dada ya shishi. Kama ni kweli unayejua mazishi. Ulianzaje kuita media na uchambane na sisi. Ata Kenya kuna semo wa kujui. Una kolabo na Dax, hena hatujui. Promo zilo la vichambo kama tanga. We Mkenya kweli mbona kiunoni kama unashanga. Hauna swaga, unajifunia hizo six pack. Mala kwanza na kuona nilijua bodyguard. You are man of the lapa we so tisha. Ndomana talu kamba likunyima mpige picha. Wana copy na kupesti kwenye ili game. Kali kata zote ni idea za Eminem. Ipa puna miko wa kwanza umesha funja. Ugati nyashi blo, yani shot unatako kuku. Kali, kali ni kitu wepo kwa bangi. Skuti hata uongo kifungua wote unakuta mavi.
Uwezi pisi kali bila kinye lenza. Kwanza njima la popo kwa kuna mnachoweza.
You bastard, you can't be the best like a best rhymes. And with this you, in my whole life. You got a hipsy, figure switcher, mama switcher. You're not the best rapper, maybe your mama Africa. Kenyan, you can't swear, it's not okay. How come you share some breath with this gay? Kama kila na pika na kupa kuwa. We malaya Kenya, big clown, me bakiza ya poor. It's like El Nino, and I do it for my people, not the king. Maybe kwa wanangu kina chino. And this so ego need to this. Akati Kenya bado star chindo na kunyima show. Wana kunyima na madem. Domano shoe visa unachambana kama shame. Tanzania, hakuna utenkalia kona. Ukikaa vibaya kuna siku utakalia.